on the record.
Felista the superstar.
London.
Yeah, boy.
Black Market Records.
Yeah, man. Congo, Kenya, Uganda, Africa, Mashariki. Ricky.
It's your favorite boy. Cash kid on the track.
Haka kadem, kazuri, joka kovero. Kisham, sham, kinyam, kitam, tam. Shuka nangeo, sezi menda taka pedo. Dem nikafu, pika napenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Usonga za malapo mana na mana. Kwa love ya fayongo maganzi edu wa mana. Nakanda kuba magaga mana sagala yala. Montana, yeah, who that? Everybody should know me that. People them ask how I do that. I told them I was a bondage.
Kaka dem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi menda taka pedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Tujane bujane banane bujane bakoja. Kasujo wema sete jene ruje rungu jana. Kujane naruja bagera nyoro buja. Bebu sabi mkula baga mbibi gambu weje kabija. Tensula wandoja, wita na sigeja. Wangu wewe geja, bambita musuja. Chokola buwenza fuja. Abu wangu mbuja mumba kapete berija.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi menda taka pedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham.